omutemu Kristo Fokera asekera mu kikondo oluvannyuma lw'ekibonerezo eky'okumwanika ku Kalaba bwe kyolekedde obutateekebwa mu nkola nga kkooti enkulu bwe yakimuwadde. Okera ku lwokuna lwa ssabbiiti ewedde, omulamuzi Alice Komuhangi yamusindise ku Kalaba atibwe oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango ena egy'okutta abaana bana abaali bakuumibwa mu kifo eky'abaana abato ekyaggaba Early Childhood Foment Program School. Omulamuzi Komuhangi bwe yali asingisookera omusango yategeeza nti yalemererwa okwetondera abazadde b'omwana ate nga yagenda okukikola nga yali yeetegese bulungi kubanga n'omutwe gwali gukola. Wabula bannamateeka ab'enjawulo be twogeddeko nabo bategeezezza eby'okuwanika Kristo Fokero bigenda kubeera bizibu kubanga omusango gwe gulina kutambula okutuuka mu kkooti ey'oku ntikko. Munnamateeka Judy Mbabaali yategeezezza nti omuntu yenna gwe basalidde ekibonerezo eky'okuwanikibwa ku Kalaba alina okujulira mu bbanga ery'ennaku 14 ng'era ye ne bw'abeera asazeewo obutajulira kikakata ku gavumenti okussaayo okujulira ku lw'omusibe abeera yaweebwa ekibonerezo eky'okuwanikibwa ku Kalaba.
Mu Uganda, mu mateeka ga Uganda, bwe bakusalira omusango gw'okufa oba olina okujulira oba oyagala oba toyagala, ekyo kiri otomatiki. Kigenderwa mu kyo nti ofuna omukisa okwongera okunywa mu nsonga z'omulamuzi ayinza okuba nga yakola ensobi nibakuwanikira Kalaba obwereere. So kati omukulu oyokerwe ne bw'aba nga talina lawyer oba nga tayagala kujulira, niyo state eza kuteekayo okujulira okwo nga ekwatagana ne kkooti, ajulire mu court of appeal oba ongera ne bagumusingisa ayongere ajulire mpaka mu Supreme Court, naye era ekiri automatic Supreme Court onesalawo esalawo nti awanikibwe Kalaba olwo baba ino muwanikirawo okusinziira ku musango gwa Kigula Susan Kigula oli baasobolanga okulekawo n'omalawo n'emyaka asatu, naye kati balina okubeera nga bamusitesi nga bagamba nti akikwe okumuttirawo oba obutaliyinza kumutta myaka esatu abanga wakubeerawo kasitagisifika emyaka esatu nga tebamuse, olwo abatakyakkiddwa olwo aba kiba kibonerezo kigenda kufuuka kyakusibwa mayisa kusibwa myaka gy'obulamu bwonna mukomera.
Ye munnamateeka George Musisi agasseeko nti Christopher bw'abeera ajulidde abalamuzi basobola n'okukyusa ekibonerezo kye okuva ku Kalaba okudda kusibwa obulamu bwe bwonna.
Naye ate kkooti ejulirwamu esobola okukyusaamu n'egamba kituufu waguza naye ekibonerezo baakuwa kikakali oba n'ekendeeza ekibonerezo n'egamba oli wakusiba mayisa oba kkooti ensukkulumu. Kaakati okutandika okumubalira ebbanga ery'okuwanikibwa Kalaba nga kkooti ensukkulumu emaze okukakasa ekyo kkooti kyeyasale ya wansi n'egamba kituufu waguza kituufu wanikibwe Kalaba, awo nga tuloka kutandika okugamba nti awanikibwa ddi. Kaakati bw'aba tannamalayo process eyo oba mitendera egyo gyonna gyonna kikirowoozi tetatayinza kuwanikibwa Kalaba, ate tetumanyi ddi wa kkooti ez'ebbiri bwe ziba zigenda okuwuliriza oba n'okuwa ensala zaazo. Senga kkooti ensukkulumu era ekakasizza ekyo kya kkooti ya wansi yasaze, awo Okero bw'aba wakuwanikibwa Kalaba kiba kirina kukolebwa myaka esatu okuva nga kkooti ensukkulumu emaze okusala, era pulezidenti yateekako omukono n'agamba nti wanikibwa olwaleero, yasayininga ekyo baita death warrant pulezidenti w'eggwanga. Naye bw'aba atakikoze myaka esatu, amateeka agaliwo kati okuva kkooti ensukkulumu bwe yasala omusango gwa Susan Kigula mu 2009 gagamba nti bwe batakutta myaka esatu ekibonerezo kyo kikyusibwa nekifuukibwa kusiba mayisa. N'olwekyo kakati Okero tagenda kukuttibwa bbanga lino abagamba nti battibwa ddi, alina kusooka kumalayo emitendera gye egy'okujulira. Kati senga agimazeyo paka ku kkooti ensukkulumu, awo kkooti n'ekakasa ebyo byennyini kkooti ya wansi bye yayogedde iPod, awo nga tuloka tutandika okubala emyaka esatu. Senga aba atakiddwa myaka esatu, awo ekibonerezo kikyusibwa nekifuukibwa kya mayisa. Kati pulezidenti era tekiryamanyi ddi kubanga era tewaliiwo eri abantu bangi abawanikibwa zinata saini nga death warrant, era abantu bayinza okukimanya nti omuntu yasemba okuwanikibwa Kalaba ndoza n'emyaka gigenda kuwera giri nga 26 bukyanga Uganda esemba okuwanika omuntu Kalaba. N'olwekyo nze ndowooza nti abo emitendera egyo gy'amateeka ginasooka kuyitibwamu.
Musisera agambye nti kkooti ejulirwamu ne kkooti ey'oku ntikko tezigenda kuddamu kuyita abajulizi balala wabula zigenda kwetegereza obujulizi bwokka obwaleetebwa mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi wa kkooti enkulu eyakaliza Okero n'ekibonerezo ekya Kalaba.
Ki omuntu aba aweereddwa ekibonerezo ekya ekyokuttibwa Kalaba ng'enkola era na mateka chigagamba tisezo mwabela huku jirida ukulaba nga koti ya waguru kati kosi high court ya wade mlamuzomu senga jirida nagena ku court of appeal au mlamuzi basatu nebadamu neveke nenye vyono mlamuzi vya koze kivaita majulizi vapia baita wisi failo ya wansi neveke nenye nebagamba ati mlamuzi okusenza kujirizi vyafuna amateka ya kufunu la bulungi mechivono zishi ya wachecho kakati kosi ya waguru esuru kuchusa negama techivono lezo omkero mwamu msingi sambu chama oba negamba mwamu msingi sambu tufu nechivono lezo mwamu wachikakari nechikendeza na yesu wano kakasebi wenyini kosi ya wansi biyasara nebo haba evi kakasiza ilo kila ino mkisomula lukujuri la mkoti nesuku mjitia supreme court chitegeza acha ini mikisa ejijiga mkoti za waguru bili katisutu kote vapira banzo hawa satu ku supreme court babeli anga matano ni madamu nebeke nini la fere ya wansi yesu ongeyo so muna kukumi na nyo kufawike wede haba ajulida
kumusonga yaba na mateka haba ulevezo kero Christopher Moses agambye nti bano bakyali babe era be balina okumutekera yo kujulira okujja konga yasazeewo okwefunira abalala
abo be balina omuterayo obabo abayagadde kubanga kati bano ya government yabamuwa kubanga omuntu waba avunaanibwa omusango gw'okumwanika kalaba baba talina basente zisasula baloya babe government kijikakatako okuba kusema teko kuwa baloya era bwekyo gavumenti bwe yakola kati ayina eddembe okukuwa babe abapya oba okusigaza abo bennyininyini bakozese bajulire.